Yeah, man. Mr. Wise, the king of love music. Yeah, man.
Baby, oh, baby, oh, penzi wangu na kupenda. Umeituliza roho yangu, umenifanya nitulie. Umeituliza roho yangu, umenifanya nitulie. Umenizalia na watoto, wengine wafanana na wewe. Umenizalia na watoto, wengine wafanana na mimi. Wazazi wangu wanakupenda, Sheri. Wazazi wangu wanakupenda, baby. Wanasema nikupeleke uko. Wanasema nikupeleke uko nyumbani, baby. Wazazi wangu wanakumisi, baby. Wameisifia roho yako. Wamesema wewe ni roho safi. Wameisifia roho yako. Wamesema wewe ni roho safi. Oh baby. Walisema una roho ya dhahabu. But where is the lie? Baby oh, baby oh, penzi wangu nakupenda. Baby oh, baby oh, penzi wangu nakupenda. Umeituliza roho yangu, umenifanya nitulie. Umeituliza roho yangu, umenifanya nitulie. Umenizalia na watoto, wengine wafanana na wewe. Umenizalia na watoto, wengine wafanana na mimi. Nikupeleke wapi? Baby oh, baby oh, sema nikupeleke wapi? Hata kama ni Dubai, dunia nifanye kijiji. Hata kama ni Jamaica, penzi wangu nikupeleke. Hata kama ni Europa, I am ready to go. Hata kama ni Uchina, I am ready to take you, my love. Nakupenda. Baby oh, baby oh, penzi wangu nakupenda. Umeituliza roho yangu, umenifanya nitulie. Umeituliza roho yangu, umenifanya nitulie. Umenizalia na watoto, wengine wafanana na wewe. Umenizalia na watoto, wengine wafanana na mimi. Baby, 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 baby. Baby oh, baby oh, penzi wangu nakupenda. Baby oh, baby oh, penzi wangu I love you. Baby, 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 baby oh, baby oh, penzi wangu nakupenda.